exclusive from CMK Music Promo.
Put your bubble cap from to the head of sound. Ha! When trouble gets up, when to be
La Bona. Yeah, La Bona. Yeah. Ni mwambuye, mwambuye. Ni mwambuye, mwambuye. Ni mwambuye, mwambuye. Kasabalika. Ni mwambuye, mwambuye. Kolabona tsa. Ni mwambuye, mwambuye. Ni mwambuye, mwambuye. Ni mwambuye, mwambuye. Kasabalika. Ni mwambuye, mwambuye. Yeah. This is so fire, na lembera na marasha. You looking for the key, akutwene na pwanya malate. I'm tryna make it out knowing ni vambidi vina kangana. Fuck up on antote, forere na njeve na kanava. Nani pepeshe, sabo muliro otro inga. Kafunze kweni chokena, if you think it is chokinga. I'm speeding what bus, pe my gimmicks iba chokinga. I come in ready and not 18 foot ina kokinga. Nilipele for ni same na sape sa fast. Chivele shi wayambe chokundo wakushika fast. Munga sindi setenzo choka last pa class. Apati sanga payment method cut or cash. Ni mwambuye, batapu wa mbuli. The thought banati kafya baba patia potuli. These lessons I've given out, they really come back to me. The love of your life is out here calling me to me.
Ni mwambuye, mwambuye. Ni mwambuye, mwambuye. Ni mwambuye, mwambuye. Kasabalika. Ni mwambuye, mwambuye. Ni mwambuye, mwambuye. Ni mwambuye, mwambuye. Ni mwambuye, mwambuye. Kasabalika. Ni mwambuye, mwambuye.
Mwambuye bora kiswa kamkwile. No wanangalo gala kema wende kamtule. Nkalimba kamsube, kuimba kaputule. Mugati kaputula, afokasi wika chule. Kukala kona pansi pansi, tipi jori chansi. Kasu pasa chansi, no wanamutira na basi kasi. Akasi mbela tira liko sanga yasa kukupasa chansi. Mutapisi ya kwa kare pansi. Na ine ni mash, tosi fosa wa satana. Kwa namna manani, kwa wanano wanamupala. Nani se mindset, get body wachaka ya mkama. Na ise ni mwambuye tizi manaini. Futa hii wazona titi kishepo. No wanda kuliza mafokosh tishepo. Mepi kubari rufra noko pesepo. I say chao da chao.
Ni mwambuye, mwambuye. Ni mwambuye, mwambuye. Ni mwambuye, mwambuye. Kasabalika. Ni mwambuye, mwambuye.
Kolabo na tsa.
Ni mwambuye, mwambuye. Ni mwambuye, mwambuye. Ni mwambuye, mwambuye. Kasabalika. Ni mwambuye, mwambuye.
Pablo Picasso, when I ras Psycho said them once, done have an ass rich ton $42, 21 gabi ziti wonze baku. Yeah, nika Tommy, ninkumona Nola wako bash, bash, yeah, bash dance. Sparks balu saka fresh boy wit. Daddy Tina Tizzy, shikirena witty. Chons, Malone na mato ranking. Dade na levo takula hapa ni matacking. Boss boss, managers YP. Nimi mona, wanambuye big titty. Nimi mona,
silent.
Put in a little bit of a good thing, one,